uhereye ku bisobanuro by'abahagarariye inzego zifite aho zihuriye n'ubuhanzi bwumvikanisha nta shiti ko urwego rw'ubuhanzi rufatiye runini umuryango rubarizwamo. Ku ruhande rw'u Rwanda kuva mu bihe byo hambere no kugeza ubu, abahanzi ntibahabwa agaciro. Ahanini bishingira ku muco wabo, bigatuma umuhanzi bahora bamubona nk'umuntu uciriritse. Iyi ishobora kuba imwe mu mpamvu zatumye mu gihe cy'icyorezo cya COVID-19 ubwo byari bimeze nabi, abo muri urwo rwego bararushijeho kuzahara. Magingo aya abo muri uru rwego leta ivuga ko itabatereranye. Bwana Aimable Twahirwa, umuyobozi mukuru muri Minisiteri y'Urubyiruko n'Umuco, avuga ko inzego zifite aho zihurira n'ingengo y'imari ziri guteganya gushyiraho ikigega cyihariye kizita ku bahanzi, ariko nta gihe ntarengwa atanga kizagiraho n'umubare w'amafaranga bazashyiramo ku ikubitiro.
Tubyigaho kugira ngo icyo kigega gishyirweho, none washyirweho n'amabwiriza akigena kugira ngo abahanzi n'abakora muri iki gisata cy'ubuhanzi bagere kuri ayo mafaranga kugira ngo bakore ibintu bihamye imirimo bibagirira akamaro bitabagoye. Biracyigwaho rero, igihe cyose nibimara gusohoka bazabimenyeshwa bumve n'uruhare rwabo. Ayo mafaranga urumva ntabwo ari amafaranga umuntu aha umuntu gutya, barayamuha kugira ngo bizamure urwego arimo nk'uko byakozwe mu nzego z'amahoteli n'ibice byose. Tumvaga no muri izi nganda ndangamuco bigomba gukora. Mu bantu bakubititse cyane muri iki gihe cya COVID-19, urugo rw'abahanzi ndumva rushobora kuba mu Rwanda. Turumva rero ko mu mezi make iyo nkuru izasakara kandi turabyizeye.
Uganiriye n'abahanzi batandukanye ku ishyirwaho ry'iki kigega, basobanura ko bari bakinyotewe bakavuga ko kizaba ari inkunga ikomeye mu iterambere ryabo. Intore Jean de Dieu Tuyisenge ni umuhanzi w'indirimbo nyinshi zibumbatiye insanganyamatsiko zimenyesha politiki za leta. Aravuga ko gushyiraho ikigega kibitaho bizababera urufunguzo mu bigo by'imari bitashoboraga kubagirira icyizere mu nzira zo kwaka inguzanyo ngo biteze imbere.
Nubwo bitangiye ari iki kigega, ariko ngira ngo bizafungura n'amabanki. Nabona hari aho byakunze nk'icyo kigega leta yashyize, kabona hari umuntu hanze wahawe amafaranga agakora albumu akayigurisha, bizatuma na ya mabanki afunguka, ibone ko no muri creative industry bakwiye gushoramo amafaranga kuri ubwo buryo bwafasha abahanzi. Mu by'ukuri kugeza ubu ngubu nta banki ishobora kuguha amafaranga kubera igihangano cyawe wakoze cyangwa kubera umushinga ufite uteza imbere ubuhanzi udafite indi ngwate itari igihangano. Kugira ngo baguhe ayo amafaranga ni uko ukora uwo mushinga ariko ukerekana ahandi hantu uzishyura, kubera ko bagaragaza ko ubuhanzi bwacu butizewe.
Madamu Janvier Mukampunga, umuyobozi w'agateganyo w'inama y'igihugu y'abahanzi mu Rwanda, nawe asanga iki kigega cyakwita ku iterambere ry'umuhanzi ari ngombwa, na cyane ko hari n'izindi nzego zashyiriweho uburyo bwo kuzitaho.
N'abahanzi rero kubera intege nke bagifite mu gihugu, kwihuza, gukora ibifatika, kubahuza n'amasoko, ni ngombwa ko icyo kigega cyajyaho. Kigiyeho cyadufungura, abahanzi bakabasha kukigeraho, bakabasha gutunganya ibihangano byabo, bakabasha kugera ku masoko yo mu karere ndetse n'amasoko mpuzamahanga, bityo ubushobozi bwabo bukubako kugeza igihe nabo ubwo bazageraho bakigira bakikorera ikigega cyabo ubwabo.
Ku rundi ruhande, umuyobozi w'agateganyo w'inama y'igihugu y'abahanzi agasaba mbere na mbere abahanzi kwishyira hamwe bakareka kuba banyamwigendaho.
Ikintu cya individualism cyabayeho mu buhanzi kuva bwabaho mu Rwanda nicyo cyatumye bukomeza gucika intege, tukaba twibaza ngo ubu niba Nigeria ifite uruganda rwa filime rwinjiriza igihugu ntibuka pourcentage, abandi bagakora ibiki? Kubera iki bafite urwego bakoreramo bahuriramo? Bitanga imbaraga rero individualism rwose, nta kintu imara, imbaraga ziratatana. Inzego zishaka gukorana nabo ntibabona aho bababariza, n'ubumenyi ntibwiyongere. Ni inyungu nyinshi cyane zirimo kwishyira hamwe kw'abahanzi.
Leta y'u Rwanda itangaje iby'iki kigega cyakwita ku iterambere ry'abahanzi bihurana n'umunsi mpuzamahanga wahariwe kuzirikana umutungo bwite mu by'ubwenge. Itegeko rigenga abahanzi n'ibihangano byabo rimaze imyaka ririho mu Rwanda, ariko risa n'irigisinziriye mu bitabo kuruta kurishyira mu ngiro. Kuri Intore Tuyisenge, agasanga mu kubateza imbere niyo ngingo abakoresha ibihangano byabo binyuranyije n'amategeko bakisuzumye.
Nk'uko ntashobora kuza ngo njye mu isambu yawe mbe nacamo igitoki, cyangwa ngo njye ahantu wahinze ibigori byawe mbisarure, cyangwa ngo ninzo nsanga imodoka yawe iparitse ku muhanda nyifate nyitware. Ni nk'uko nawe udakwiriye gufata igihangano cyanjye ngo ugikoreshe mu buryo bukubyarira inyungu, kandi njyewe nyiri igihangano nta kintu kimariye.
Mu cyerekezo cy'imyaka itanu, inama y'igihugu y'abahanzi mu Rwanda irateganya gushyiraho inzego zihamye z'abahanzi. Irateganya kandi ubufatanye n'abandi bahanzi mu karere no hanze yako, no gukomeza kwiyubaka kuko ikora itaragira ubuzima gatozi kubera guhora batatanya umubare wa nyawe w'abahanzi mu Rwanda n'uzwi. Icyakora inama ibashinzwe ivuga ko bibumbiye mu ngaga zigera kuri zirindwi, ebyiri muri zo urw'abanyamuziki n'urw'abanditsi b'ibitabo, nizo zifite ubuzima gatozi gusa. Ejo rwose rw'Amerika, i Kigali.